otutte nnyo obudde mwana wa mama okuzuula omulungi atyo otutte nnyo obudde mwana wa mama okuzuula omulungi atyo webale 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 gano masiribo nagolonze webale 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 walonze nnyo
oba wa muzudde otyono omulankutidde monye yeriso
mwana wa mama olonze oliko eriiso erikira kamera abakusookayo okulonda bukyabe wano bakubiza luga ono gw'olonze ya rabbi buli ali wano yamutidde dda okiwadde muno obudde n'ofuna atabamanyi ndabika omwana w'omukazi woowe ono si muntu ndabirwa musa bwabulese n'ewumba akatiba k'ono kaali kanjawulo walonze masafu
amatiribona ondese kinyegenyege
amata gekenya
muzigo gw'enkole sikyuzitwa nkoko webale 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 webale
gano matiribona golonze webale 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 walonze nnyo
ayivani puro siku kino kidongo kyokubi
kino kyokoze matendo mwana gwe abaali mwanda batekyebanazaako era okugjako okukonkona emimiro n'ekyokubiri okubagana obwama nze mbadde nnyo mikolo naye ndudde okulaba ogulinga guno ono guliko abayivu ono semikolo nnyo tekulifujju gwaleese abanene sigamba babode tegeeza basente ono gwofunye ya rabbi o matiribona merere oba woteekako kakiiko kakola byakikugu byereere nalongalo natabalungi temubba wa mukolo gw'abaana bano bakoze omukolo gwe ndifanyumya buliko ebibente n'ebyokulya nengera empombo we ziyitingana
gufaananyeko embaga yekaana
ekkanzu y'omukogomesi ya maama bano abagagga bakola sente webale 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 gano matiribona golonze walonze nnyo walonze nnyo
birungo byalimu akira kachumbali supalukoni kawowo kankeje
kabeere mulogo nga yajja na meeri talisobola kwabuluza laveno
era mbagamba nti abatabaagala bamyuse n'amaaso
bali mbufofofo banoonya na sente kulumba basawo bafuwe ne miini bamala byambulago bannaffe bijja kubaddira
gye banaakomya obusungu n'okkolima mujja bakuulamuwa n'ebiwoowoolo
webale 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 gano matiribona golonze walonze nnyo walonze nnyo
kalewe